Tunatafuta hela ili mtuchune. Tumesha kakikao chetu wanaume. Watoto wachunga na moshi wazuri ukatae. Kama ukitaka kimo na shepu tafuta masai. Mahaba karibu Tanga na Zenji Mombasa utafry. Kuna watoto watabora Singida kama uko Dubai. Yale mashepu karibu ni Mbeya kwetu. Ata Mwanza Bukoba ni wenzetu. Usiombe katize dada getu. Wa makonde viuno ni kwa stepu. Akikupa mgoni wepe. Kumuacha arudi wana Yesu. Tunatafuta hela ili mtuchune. Tumesha kakikao chetu wanaume. Mademu anapenda hela. Acha tujitume. Bairi upe wibule. Kama kununa unune. Peponi. Wanawake weupe peponi. Wafupi
Uzoma, Iringa mwenye dani noma, Mara na babati utaona. Saka chiti sumba wanga takoma.
Onyesha shepu, onyesha shepu.
Watoto wa Nairobi.
Onyesha shepu, onyesha shepu.
Horo horo, hawana kasoro. Napenda wa Bogoro, wa Morogoro. Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, you make me call. Burundi na Congo, I'm coming tomorrow.
Stop it. Okay, who's your papa?
Basil.
Come again.